tutunude ewa Joanita Nakate wali Mukono ewa minister avunayizwa kubyenjigiriza nebye mizanyo mugwanga atera mukomu kulembeze wegwanga mama Janet Kataha Museveni onona asimi omutindo ogwi musidwa mu masomero ga government agatanudde okuyisa obulungi abaana ebigeze byakamaliriza ensangi zino naddala mu masomo aga science kakati minister Kataha Janet munnange okwogera bino asinzidde ku ssomero lya Seeta College erisangibwa Mwanyanjiri mu district y'e Mukono ku mukolo ogutegekeddwa okusonda ensimbi eziwerera ddala obuwumbi bubiri n'ezigwamu okuzimba laboratory ate n'okwongera okuddaabiriza ebizimba abayizi mwe basomera. Minister Janet ategeezezza nga essomero lino munaabwe livuddemu abantu abatutumufu era abafuusa ab'omugaso eri eggwanga okuli ne Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu n'abantu abalala bangi nnyo abawera. Kale bw'atyo n'akubiriza abantu tibanne mwetanira nnyo amasomero gano kuba kakati gongedde okuba ng'omutindo gweyongerera ddala.
Prioritize guidance and counseling for all learners as well as learner participation in co-curricular and project work activities to mitigate issues of psychosocial nature. Be proactive. Do not wait for learners to show signs of mental distress which is happening in our country presently. Guidance and regular counseling are far more effective than intervening once an issue has escalated and then it is too late.
Kakati mama Janet era akalatidde abakulu b'amasomero okubeera ab'obuvunaanyizibwa nga bazimba ebizimbe mu masomero ga gavumenti ensimbi ezijja mu nsimbi zebabeera bakoze eki basonze ku mikolo nga gino.
It is disheartening to hold fundraising drives of this nature and raise money for school infrastructure only to visit and discover that these buildings are vandalized and dilapidated after a few years. So I appeal now to all our school administrators to ensure that school infrastructure and property is maintained, used responsibly and safely across our country.
Kakati ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu wano w'asinzidde n'akunga abantu bonna abayitirako mu mikono gy'essomero lino okuvaayo okulidduukirira.
Wabaddewo okusoomooza okulaba nti ebimu ku bizimbe bye twalekawo nabyo bikyaliwo, naye waliwo ekyessanyu nti ekikomera kino tekyaliwo. Ebimu ku bizimbe biri wano omukulu w'essomero mwebaza nnyo ne Board of Governors, naye laboratory gye twakozesedda ng'eri era nakati ekyaliwo. N'olwekyo ndi musanyufu nti tukomyeko eka twasobola wano. Waliwo essomo lino simusiza bangi, ekyogeza nga Professor Eriya Bulugujo yali wano, yavaawo ne science n'agenda America. Kale nno tulina abantu tubanja babadde wano, nsaba abantu ba Katonda abayise mu ssomero lino mukomeoko n'abantu balina omutima omulungi tusobole okuwagira essomero lyaffe lino. Kwalina abaana bangi, kati abaana abawera nga 12 nga tewali laboratory, tewali library, ebintu ng'ebyo.
Kati ye Hajat Yudaya mukulembeze era ng'ono yakulira essomero annyonnyodde ensimbi ezeetagisa okumaliriza omulimu guno.
Ano mu 2018 nasanzeewo abayizi 2 6 kusaawa eno wetwogerera tulina abayizi 10 21. Njagala okwebaza nnyo all the stakeholders, naye ngaera ekisinza okuleeta wano abayizi ye standard y'essomero, saate nga essomero lya gavumenti ebisale tebiriiwo kubanga ssomero lya gavumenti. Kakati olaba nti abaana tebasasula fees naate nga basobola okuyita ne bakompitinga n'abayizi abasasula obukadde obubiri mu 2 3 like that. Tugenda kuzimba ekizimbe nga kya laboratory nga at least buli subject einawo ewaabwe home ground. Ekizimbe kino kibaliriddemu $2.8 billion.
Bannaye kale omulimu gudduukirire ebyenjigiriza byongere.